Ma rapper la pia, yini sousa stress. Yini sousa stress.
Chamo kangu kangu itashi yenda chale. Chamo kangu kangu itashi yenda chale.
Show.